Hold up.
Yeah.
Billy Balam in the house.
The house is music.
Karibu kwenye kizazi cha mabisho, watoto wataki kazi mda wote kwenye vio. Masela wasela mavi matuzo naliwa vio. Siku fichi bila kazi ni kazi kupata do. Kila kukicha kili kumkichwa na wazado. Mifuko ishangilie wala sukujaza show. Harakati zina sita means na kuenda slow. Bashu wanafanyiza kiume na kazaro. Chini la kuchumpa na dunda na sinabari. Sina swaga za vichupa mabuga ndo yangu stari. Kila mishe na kunja nkopizi na sako gari. Kama weni wakifunga ni vishe sitakishari. Sinyongi kama pupa, niko originali. Duga duga mina vuta mfuko ni siko sinari. Mentali natafuta, kweli singoji zali. Mtani kwetu kumenuna dokoza ukosi shari.
Baro nipo fresh taki uzush. Leta dili kila mtu apate cash. Silete uzush mara nyingi niko busy. Uwaga spendi stress. Baro nipo fresh taki uzush. Leta dili kila mtu apate cash.
Ni mimi naifanya, so kwamba sielewi ushauri wako na faa sana la kwa sasa sipokei. Naelewa nacho kifanya snitch get off my way. Nakifanya nafanya haswa paka mambo yawe okay. Kasi unapambana kwa mana life ni tight. Sina mamba kishamba sizi mi mamba kiwaki. Nkicheza lili la mana na tag na washikaji. Stack kuenda mbele sana wanangu nkawacha baki. Nishajitosa sasa milele nitafaiti ila lina nyosha sana. Hili life lucky fucky life lucky duanzi. But I'm still survive life powered by mandazi. Ndo nimekulia mzazi la chill bro. Keep on waiting I'm coming soon. I'm a little boy still I make things sound good. Buli nyingi kwanzia night paka subuhi. Kisha vice versa and still the gangsta gado zilu.
Baro nipo fresh taki uzush. Leta dili kila mtu apate cash. Silete uzush mara nyingi niko busy. Waga spend is stress. Baro nipo fresh taki uzush. Leta dili kila mtu apate cash.
I know I can.
Yes, I can.
Be what I wanna be.
Yeah.
And if I walk out today,
can I again?
I'll be where I wanna be.
Yeah.
I know I can.
Yes, I can.
Be what I wanna be.
Where I wanna be.
And if I walk out today,
can I again?
I'll be where I wanna be.
Wanna be.